Government ya Uganda ilunze sente wa boji wa kitongole cha masanyalaze UDC omuja oluvannyuma lw'okugoba abaddeko ate ne ssenkulu w'ekitongole ky'abaddeko Paul Mwesigwa ne bamukako okuwummula ku bigambibwa nti emivuyo gibadde gisusse mu kitongole ekyo ekireetedde amasannyalaze obutasaasaana bulungi n'empeereza. Alondeddwa ku ky'omusigire wa ssente wa boodi ye Stella Mary Bigawa azze mbigere bya Lydia Ochieng Obo ate ssenkulu Paul Mwesigwa bamusindise mu luwummula olukake. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa minisita by'amasannyalaze n'ebugagga obw'omuttaka Kano Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu agambye nti gavumenti yeddizza omulimu gw'okulondoola emirimu gy'ekitongole ekyo bongere okwetegereza. Nankabirwa agambye nti ebirumira mu kitongole ekyo kya UDCL bibadde bingi ddala kwe kusalawo ekitongole bakyeddize batereeze ebitatambula bulungi. Bagenze okufuumuula abakulu abo nga bitundu by'eggwanga ebisinga obungi waliwo kaaba ekkekwa ly'amasannyalaze nga amasannyalaze ebiseera ebisinga obungi gavaavaako so nga ne gye gali gabeerako nnaku mbale ne kisse nnyo era ne kitatta n'emirimu gy'abantu bangi.